sitaki mwote, shajitambua stoka nipote, kwenye kisanduku tiki okay, nipe kula usilete complain.
Kwanza hige miango anze, anze sema raisi yote anze,
wangeswa na disi, what can I say, what can I say, what can I say, banki kwa risti mini kibopa, siogopi risky mini kikopa, hata ninge mili kichopa, si enjoy kuwa college dropa, daydream nyonga biti kadre, rap kama siasa mini kabwe, rap soka mi hamisi tambwe,
hamisi tambwe,
hamisi tambwe.
Very fast and you when you're working, hey, you when you're working. Body pressure, sorry and broken, hey, sorry and broken.
Come on,
wanna shindanisha wewe na Ray, January, February, April na May. Mwafrika weka pisto kwa gay, pisto kwa gay. Usiniletea pushe kuwasha, unaniletea ushoga mi basha, unaniletea uwana mi asha, eh, kipua ni lahasha.
Niletea kushika champagne, mikataba ya kugusa kwa pain, sosi maniko yes why man, kitchen nindo mzewa campaign.
Unaniletea mitungi sitaki, unaniletea milungi sitaki. Of course, rete mishkaki, tuichome tu bariki hii traki.
Bari pasta ndo menu broken, hey, ndo menu broken. Bari pashe falia broken.